kuna wengi walitaka kuona, ila Mungu naye kapenda sana sana hawakuona. Mwezi wa Ramadhani meletwa na Rahmani, tufunge tuswali tusome Korani, tutoe zaka tuwajari masikini wasojieza. We Mola Rahmani, oh, ijalie riziki na nyumba yenye amani, ah, kwenye majaribu mimi mshinde shetani, oh, kwenye imani yangu pia nijaze imani, Allah. Ya Ramadhan,
ya Ramadhan,
ya Ramadhan,
ya Ramadhan,
ya Ramadhan,
ya Ramadhan,
wazuruja
duniani zileza, yeah, yeah. Wezenu shachao kunywa pombe shachao kone wanyonge shachao shachao. Niseme nini nitaangalia, nitukane nini nitaangalia, niseme nini nitaangalia, nina swaumu najizuia. Ya Ramadhani.